Let's make magic.
Ebyo mukwano bizibu nyonga goyagala alina ye gwayagala agenda nakulimba newegula gabyo muwacho kabyatona gweno lumanga ye bwaseka ayayayaya nze kinsanyusa nti kiri kimu ne gwayagala alinako gwaluma ebyo mukwano no bwe bityo bitisa Sajawa tunangekela kumacha Nunya nsimbi nyambo magalwa Ngendo ulilebi mkwatako bitisa Luachi ontagaza Luachi ontagaza Luachi ontagaza Ngo mtima kwange wakutwala Mbulira lwebikoma Mbulira nkoyo kwegula Mbulira lwebikoma Obulamu wange ndabanga sana wo Musajja munange ne bwoba gwe Tericho sobola Omuntu omwati omwagalwa ngela kuyagala Nomala owulira nti omwagalwa alina gwayagala Ho! Olw'amagezi negesiba Omutima gagunuma N'olutiko nelunjuwa Nga nkuba obufaananyi mukwano nedda Kyusa mu byokola Alowooza kunze Kunze akwagala Lwaki ontagaza Lwaki ontagaza Lwaki ontagaza Ng'omutima gwange wakutwala Mbulira lwebikoma Mbulira nkoyo kwegula Mbulira lwebikoma Obulamu wange ndabanga sanawo Mwana gwe nkuje wala na yalwa chitojukira Nele seza vinyi sona kasente ndabiriro mwagalwa Na yekwe bukoze Puliro mtima gwenyaze Mama bula mwe bukoze Entege tege zimfamba